Yeah, whoa, 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 whoa. Yeah, whoa.
Mimi na wewe, mpenzi wangu nakupenda.
Mimi na wewe,
mpenzi wangu usiwe mbali.
Mimi na wewe,
mpenzi wangu nakuhitaji.
Mimi na wewe,
mpenzi wangu, mpenzi wangu. Nakupa hii penzi langu, mahaba na roho yangu. Kila unachotaka mpenzi, nataka ujue yote nitaleta. Hey, leta uku penzi lako na nikuvishe pete. Penzi liko lako tamu kama asali baby. Na nisipokuona wewe, roho yangu dunda dunda. Na nikiwa karibu na wewe,
mimi na wewe,
mpenzi wangu nakupenda.
Mimi na wewe,
mpenzi wangu usiwe mbali.
Mimi na wewe,
mpenzi wangu nakuhitaji.
Mimi na wewe,
mpenzi wangu, mpenzi wangu. Sasa hivi mimi na wewe tafunga ndoa na tuishi pamoja maisha milele. Mimi na wewe twende mbele, usije ukaja kubali washikaji kujaza maneno. Usiwasikize mpenzi, wengi wana wivu kwa ajili wananiona mimi na wewe tukipendana. Mimi na wewe kwa ajili wananiona mimi na wewe tukiwa pamoja. Mimi na wewe,
mpenzi wangu nakupenda.
Usiwe mbali.
Mimi na wewe,
mpenzi wangu nakuhitaji.
Mimi na wewe,
mpenzi wangu, mpenzi wangu. Baby, you're the one and only, and I need you all around. I wanna be close to you. Nikukumbatie na wewe unikumbatie. Baby, nakupenda sana, baby. Girl, natamani mwendo wako. Girl, natamani everything about you, baby.
Mimi na wewe,
mpenzi wangu nakupenda.
Mimi na wewe,
mpenzi wangu usiwe mbali.
Mimi na wewe,
mpenzi wangu nakuhitaji.
Mimi na wewe,
mpenzi wangu, mpenzi wangu.